Playing all the hits that your girlfriend wants to hear. DJ Deja Vu.
DJ Scorpio.
Nina ban kama gari za rongai.
Scorpion. DJ Deja Vu.
Deja Vu.
Washanare tupate joto magizani vijite mdoko.
Scorpion. Deja Vu. Terminator Volume 3. It's DJ Scorpion. A dangerous DJ.
Go beats, Mr. 808.
I need a sunny time. Hear this. Deja Vu. Mumbai.
It's a world pandemic. Kamishikadi wengi tumepani. Wengi tumepani. Social distance just somebody. Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Bakinda nindani. Kisha wase nare. I need a sanitize. Make a sanitize. I need a sanitizer.
I need a sanitizer. Corona shika kabato na choma. Yo, nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawana. Chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukiregezo chelewe simtapatana. Usiku siku mandugu wako na marungu. Marungu rungu kipigwe na baki nduru.
Nataka sanitizer. I need a sanitizer. Need a sanitizer.
D-E-H DJ Deja Vu. Scorpion. Terminated Volume 3.
Anapenda pom pom, chom chom chom, chom chom chom. First date anataka kuni chom. Anasema ananitaka so soon. Ananipenda venye mtoto yupenda cartoon. Nimemtambua sikuzi mimi namuita tycoon. Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Sikuzi anajua stingo mpaka za mababu. Mpaka za babu, acha ni come true. Acha nikae juu nikupe vitu feel good. Heshima ina meza msumari. So tulia u relax usijali. Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel like unazirai kabla ufike saka kangwai. Ukisha rudi mtawe jidai pongi na mwai taro hudai.
Seti rite lipua duta limana bunduki, limana bunduki. Seti rite lipua duta limana bunduki, limana bunduki. Bagora bado ni magical, imenyonga dice, imeenda shule eh. Ka empress ina dizon, kafupi kebama ndo chuma ifike mwisho. Ni ile idhap ya kuchotana, kunyonyana na kunyanduana. Yokisleki na kubafua, nanga so good, itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani kakana kene, denya kaye kubindu kalange senje. Kama nyile baruja betalu chembe, denya kaye kubindu shiko mwashene. Nanga so good, punyeto nitaida, mastanba ina wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fu 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 fu. Seti rite lipua duta limana bunduki, limana bunduki. Seti rite lipua duta limana bunduki, limana bunduki.
Unasikia napenda kitu na napenda kujidai. Anataka gabo jongeleza gamu dishifai. Nilibuzaga kinoa kidogo abanzi. Unasikia nataka nini, anataka mujudu bang. Anataka pewe kitu sitofanya joa trend. Anatakia banana na stingwa mingi za bench. Kinge usa mekam anadai ni msuke. Yani suke suke pungi pungi nieke matuta. Kikwanza za mawax, kwanza za mauta. Saru ni medi, nasikia jo ni medi. Na fili ni kuambia manzo umebeba mati. Ati di, di, sivako ya didi. Di, di, napenda matiti.
Seti rite lipua duta limana bunduki, limana bunduki. Seti rite lipua duta limana bunduki, limana bunduki.
DJ Deja Vu
mpaka ikue kichaa.
Niko shada kuirima na sike kuji
hapo.
Bible red akio lai na sike kuji
hapo.
Na mogoks akio lai na sike kuji
hapo.
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuirima na sike kuji
hapo.
Bible red akio lai na sike kuji
hapo.
Na mogoks akio lai na sike kuji
hapo.
Stingo wakido ni mongere.
Bad girl she wrote aki wote ni maho. Check zama ndani ukas tuko na keyboard. Good O-M-G dot next style please top. Kindly, please, dot, and don't postpone. Let us postpone.
Akio fisa, 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 usi mtoto wa shule yaki yakewe, arayini.
Wanasemaga utomo njugu nkukula moja moja. Minasemanga dawa ya kutu ndudu kuichokoza. Wakati unanchongoza, chumbani unanyongoza. Nataka ukule mpaka ushibia kuna kuonja onja. Tonze na rondi moja ukichoka na kugeuza. Na kuonyesha vihoja mpaka pupa unapunguza. Sati nekupa duma ndio mana na kukoroga. Ona unaguna guna na ulisema unajiweza.
Niko shada kuhirima na sike kuji.
Hapo.
Bible red akio lai na sike kuji.
Hapo.
Na mogoks akio lai na sike kuji.
Hapo.
Stingo wakido ni mongere.
Niko shada kuririma na sike kuji.
Kapo.
Bible red akiwa lai na sike kuji.
Kapo.
Na mogoks akiwa lai na sike kuji.
Kapo.
Singo wakido ni mungire.
Niko shada kuririma na sike kuji.
Kapo.
Bible red akiwa lai na sike kuji.
Kapo.
Na mogoks akiwa lai na sike kuji.
Kapo.
Singo wakido ni mungire.
Niko shada kuririma na sike kuji.
Kapo.
Bible red akiwa lai na sike kuji.
Kapo.
Na mogoks akiwa lai na sike kuji.
Kapo.
Singo wakido ni mungire.
What is that? 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 What is History na nibamba na pia na niguza leo ni kusere pamoja na wasupa tuko ndani ya bukla tumeshika machupa speed ndogo ndogo hakuna chapupa itawita ekelea makali mezani wakali mafadhe huchiza magizani makali mabale na jua waizani machali machiwetu wapeleke kijau
Ebu weita leta leta pia leta glass mili ya niweka adithia kuja tunatili ya ni mina karania nikuji nice kuji nice tati mpare cheki nikuzi doka nikumbanjuka nikukatika ata kama zimeshika nao nikuzi doka nikumbanjuka nikukatika ata kama zimeshika nao kuzi toka kubanjuka jiajili ya mabeka kama tu wahenga kana shikanga kapienga mchuma ndani kotoja ni mejipi ni nenga meus kwa kinena ni marungu kumzeka nipike kafirimbi ni kulize katipenga masho nizi send a receipt kama senda figa dry chop tuko koku kichomo amori ngoro tuko chom kenji anadokwa ebu weita neta leta pia leta glass mili ya niweka adithia kuja tunapili ya ni mina garamia nikuji nice zati mpare cheki nikuzi doka nikumbanjuka nikukatika ata kama zimeshika nao nikuzi doka nikumbanjuka nikukatika ata kama zimeshika nao
nisha sputika dem niko isa ya kushuka kanzing nisha dem niko isa ya kuduna cheki tu ni leta raka si hatuna walinge tu kwa pori ninasikia inakuna
ninakalta maji ati indi chomeliva na tire nitawasha nitachoma nitaiva alafu late night nikuteke chumadiva kwanza nikanyako mahaga kameiva ebu weita leta leta pia leta glass mili ya niweka adithia kuja tunapili ya ni mina garamia nikuji nice kuji nice tati mpare cheki nikuzi doka nikumbanjuka nikukatika ata kama zimeshika nao nikuzi doka nikumbanjuka nikukatika ata kama zimeshika nao ebu weita leta leta pia leta glass mili ya niweka adithia kuja tunapili ya ni mina garamia nikuji nice kuji nice tati mpare cheki nikuzi doka nikumbanjuka nikukatika ata kama zimeshika nao nikuzi doka nikumbanjuka
Shady va to the wall. Yeah, pombo
cat. DJ Scorpion.
First bike here, then it come to the money. Niko high, niko bicho. Me run me down, but
DJ Scorpion.
Punch lines, they call me at the teacher. Me body so fine, my fist in our tessa. Come slow, lay low. I'm on top of the game if you didn't know. Better know, me can't stop. I keep on shining, yeah. Everywhere I go, fire. When I step to the club, it's fire. Wanna show me the golden fire. Fire. You shoot it anytime when me see it. Put your money where your mouth is. You got some gimme. Wine and talk till morning. Shoot it anytime when me see it. Put your money where your mouth is. You got some gimme. Wine and talk till morning. Niko high, niko moshi marijuana. Unataka nunu yangu na obana. Gusa tako usilete madrama. Romo sewa but staki kujuana. If I'm pam, pum pum tight. Take it down, bring it up, hold me tight nice. Yes, we run it, yes, we own it. Spend cash like crazy but you don't know. Everywhere I go, fire. When I step to the club, it's fire. When I show me the golden fire. Shoot it anytime when me see it. Put your money where your mouth is. You got some gimme. Wine and talk till morning. Shoot it anytime when me see it. Put your money where your mouth is. You got some gimme. Wine and talk till morning. Everywhere I go, fire. When I step to the club, it's fire. Wanna show me the golden fire. Shoot it anytime when me say it. Put your money where your mouth is. You got some gimme. Wine and talk till morning. Shoot it anytime when me say it.
Put your money where your mouth is.
You got some gimme. Wine and talk till morning.
But only God alone.
Let me tell you, me I come from far.
DJ Scorpion.
To the top.
Immortal.
Straight, me never stop. That's why you can't find me in a bar. Low boss man hits me a drop. Self-made right, know me a star. Never pull back, never lose hope.
pass cash, tunagini chuka. Tuna come through vile inafa. Wakituona wanajua ni bala. You can't stop this music ni sana.
When you see a bad girl on the road, what you do? Step. When a better job safe come your way, what you do? Step.
When you see a bad girl on the road, what you do?
Step.
When a better job safe come your way, what you do?
Step. Hustling things. Bad man things. Rude boy things. Ghetto you things. Surprises man, me never like that. Every girl die Fiji contact. Me never bust a blank, me bust a live shot. Yes man, send me a the top shot. Tandaga me a say, put up the lighters. Ghetto youths, we born survivors. Street hustlers, real fighters. Me never like them backbiters.
Fast cash, tunazidi chuka. Tuna come through, vile inafa. Wakikuona, wanajua ni bala. You can't stop this, mziki ni sana.
When you see a bad girl on the road, what you do?
Step.
When a better job safe come your way, what you do?
Step.
When you see a bad girl on the road, what you do?
Step.
When a better job safe come your way, what you do?
Step. Hustling things. Bad man things. Rude boy things. Ghetto you things.
Make me tell you me I come from far. Right now me I hit to the top. Like a kite so I miss it the bar. Hustling moon street me never stop. That's why you can't find me in a bar. Low boss man hits me a drop. Self made right now me a star. Never pull back, never lose hope.
Hustling things. Bad man things. Rude boy things. Ghetto you things. Hustling things. Bad man things. Rude boy things. Ghetto you things.
DJ Scorpion.
Terminated volume 3. Yule kijana moja gaidi sana tena zaidi. Mina kazana kisha miti na nikifika bei na sikia fiti. Na ipiga kwenye bag kisha jia kiti. Ndani ya kitu shisha titi. Change position kuna piga deki. Na ukuleyo haka kuna kula keki. Na ukue rada joju unuza bleki. Kiki do you love me apantambua. Hizo jo misi mlami hota dande sun. Fika basi jo Miami. Ubaya na maju wezi pata jo majani. Kunitoa base ni kunipa mtihani. Tune mta babe ni kupe mtihani. Na kushika kwa uneza dhali misi jali. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo micho macho kala dia ni nyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo micho macho kala dia ni nyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Incheki wanati wanajua minyo linare demia konyati. Na akingoa ni vibare odi odi. Kawangware vjana sugu namba nane wakisha kitu. Beijing leta nare na mademu wa iname injection. Asare funga bao kama nane na wapige nduru. Ni mwake uza manugu na tuki munju. Wanageuka mabubu amepiga magotu. Nazadhani anabudu anadaini mwake ndani. Njugu ni kijana wakambi flani. Jamuri siwa leo siwa jana wala josi wajuzi. Only one delo. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo micho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo micho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Songa na idhabu sa jay na mkala. Waku family hao sasa ndio wakanda. Shuka na madam jindu bengu kigazi. Zimenishika maze joni na dawa.
girl juna bazu ni bebe mimi levi mirada na mashash macho nyanya kuliko pedi napenda nga ile safi nikipiga nina medi na story za wasafi tulirudisha tizedi before this fame nimesumbuliwa na mabanga na kama si fame story ingekuwa madaga I find this lame kudumiwa na mganga machungu so lie mbona jana nipendanga shout out to my mama jua milele na kupenda shout out to the man zile zote umenibeba shout out to the ladies wale wote nimekemba shout out to my wife she the last bodybender cheza na hiyo kitu unajua ni ajana cheza na hizo micho macho kala dia nyanya cheza bizi ado unajua tuwezi kosana unacheza tu below kazi ni kusoma rada cheza na hiyo kitu unajua ni ajana cheza na hizo micho macho kala dia nyanya cheza bizi ado unajua tuwezi kosana unacheza tu below kazi ni kusoma rada king of genge only
it's
one
DJ Deja Vu
Acho spot jam kwa ingoma bado utandika
Dada safi
DJ Scorpion
Bambi bambika najusi jale ni wazimisha Bambi bambika adi 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 Bambi bambika ka Bambi bambika adi Bambi bambika ka Bambi bambika
hey. Tuko na mola tunajiachilia
Bambika, adi Bambi Bambika, ka Bambi Bambika.
Hey. Karibu kwa ipati leo, tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali huyo, uliza kaswa tatuwati leo.
Niko chupri kwa pori, mboka lazma, ichachapwa siwori. Kwa dimanga, sozi rudi ni mbori, chada sakwa, nuza meda si choki. Na kachuki, nika kumki katuti, kani babi, amedai atacheza. Kani guangi, nilazima chesewe, pewa, saksuli waperembwa.
Bambi bambika, ka, bambi bambika, adi bambi bambika, ka, bambi bambika.
Nemucheki na konyagi kukanyagia Kamucheki na konyagi kukanyonga Kuda kukacheki muda kakafisia E juzi suzia kamukazia E kanipedi neketanunda kupata Kanilady heri pesa kwa kibanda Nikidredi nizipande fertilizer Pikimedi kwa kinganya tukikata
Kanimboka bana staka okota No kimbele mbele ustalka okota Ka ni family na dice and dota Round ya stick tatu tatu kambota Penda stare sautare Wezi bagen stare Pumuli data pokando stare Mi bon stare Sinu asili kakampusele
Rada safi ane pase Bambi bambika Najusi jale Ni wazi misha Bambi bambika Adi 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 bambi bambika Ka Bambi Bambika Adi Bambi Bambika Ka
It's Bambi, DJ Bambika. Deja Vu
Tuko na mola tunajiachilia leo
Yo, it's your boy here, Duke Blues Niko ndani ya Ewiza Entertainment DJ Scorpion Unatesa Mbuza
Terminator Volume 3 DJ Scorpion
Ya bro upi uneza nifuata Ni follow Mindo kadi hapa Mindo queen kwa ike Mindo jimnataka Queen be machine Na sail kama bata njini mratim Mindo wine hapa hindyo routine Ina ni guide sasa mindyo na fili ni hit song bana Ongeza volume wacha mindyo mkubambe Kona kinyaru hapa huku ni kabambe Alafu nko in love na chali mkambe Sani Kachain katambe Mange uzwa shandwezo paka zigande Piana yo kitu from Monday to Sunday Toa yo kutu ndio rungu ingare Leta yo dudu nataka nkukande Do that Nikona Do that Do you have Do that Do that Do that Nikona Do that Nikona Do that Do you have Do that Do that Do that
Sa
Subaru wa manyaru nimekuja kwa kuta ah. Na kisubaru ni wote mshashtuka ah. Mindyo guru ni wote mnaiga ah. Soka nyushuru na hafu nilipa ah. Sikuizi nimepanda bei mziki nalipa. Nogopa hizo madeni nyua mnakopa. Ligi ya gold siyo silver na copper. Na sina boldo niliacha kunyesha. Saki ketepa tashindwa kucheka. Taniga kwa club tashindwa kumteka. Sa labda kibazenga ndo kimshike mateka. Kika nisunde beza lafu kianze kuntesa. Afunji wote maheta. Hamnipi pressure nataka tu pesa. Neze kutesa ni maluku mwendani. Wakunyo bila chesa. Si unipe kinyaru ni kusunde kwa chemba. Do da. Niko na do da. Do you have do da? Do da? Do da? Niko na do da. Niko na do da. Do you have do da? Do da? Do da? Do da? Niko na do da. Do you have do da? Do da? Do da? Niko na do da. Niko na do da.
Terminator Volume 3.
Passa massa e eu se cusa cônico. Chica muito um suco que eu eu a copia. Wagwan, basi dati na ia, teremuka na ia, kiku. Cheque muda se o pita na ia, ou se chese na ia.
DJ Deja Vu.
Alright then, I'm going to get up with a big body.
Determinated Volume 3. DJ Scorpion. Mambo Mbaya.
Alright then. I'm pretty girl with a big body. Come follow me down to the party. Tikili mokili say dati dati. I'ma make you bend down dati nati. When you're ndoto meshinda lotto. Pone dance floor make emba toto. Washa nare tupate joto. Magizani vijiti mudoko. Tell them say hey. Bring your head down on the scene. Make you sing I know what done a violin. Straight badness, big bad machine. Kame tibeba nika queen be machine.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanya kwe wako pila. Wagwan basi dati na ye. Tere muka na ye. Kiku. Cheki muna si upite na ye. Usicheze na ye. Tumekuja tuku. Uye dem aki. Wete kabila. Aki dai tuku. Tumekuja tuku. Uye dem aki. Wete kabila.
Tete mwili kaka mene una diabol msupa mika denge. Choko choko dondosa nyuma nene. Ingiza kufe style moja kamende ah. Bila kusonge asha inama ah. Bila kushada macho isha nyanya. Na kame shika utadhani mbanga. Yeni itavita na piga kawa nyama.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanye kwe wako bila. Wagwan basi dansi na ye. Tere muka na ye kiku. Si upite na ye, usicheze na ye. Tumekuja tuku. Uye dem aki. Wete kabila. Aki dai tuku. Tumekuja tuku. Uye dem aki. Wete kabila. Aki dai tuku.
Nipe ni kupera tupate. Ebunjo upate mambo matamtoka kwangu. Nikupe kiboko upate adabu. Geuka kidogo nikupe adhabu. Usiku sako ni saya batmana. Saya kula tako na kunyonya banana. Si ukule vako mamunju kukadora. Uko single fanzi mindo na kudouble.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanye kwe wako bila. Wagwan basi dati na ye. Tere muka na ye kiku. Cheki muna si upite na ye. Usicheze na ye.
Tumekuja tuku. Uye dem aki. Wete kabila. Aki dai tuku. Tumekuja tuku. Uye dem aki. Wete kabila. Aki dai tuku.
Scorpion.
nataka tu huduma. Test yangu huwa chuma ya doshi. Nisame ndani nisi mitoe moshi. Chuma nyeusi mevi ya pongi. Fea natuma ikitoka Migori. Ama mluya kutoka Maragori. Ukifika karibu kuna modi.
Mom, chuma ya doshi ni nini?
Chuma, chuma ya doshi. Mi nataka hiyo chuma ya doshi.
Mom,
chuma ya doshi. Mi nataka hiyo chuma ya doshi.
Mom,
chuma ya doshi. Mi nataka hiyo chuma ya doshi.
Mom,
chuma ya doshi.
Ni aje empress, amia kuku impress. Mepata kolia kwa concerning the doshi interest. Chin and over, hivo sita ogopa. Nitakulecha mwenyewe nkusete kwa sopa. Numbeba tako, walete na sio vako. Ninaweza kubako hadi tumwage majasho. Ah, swali ni je, utaweza kuhihandle. Chuma sio raisi, sio kama kukopa bando. Ukifinywa vizuru, utataka hizo za kando. Mifundi moja mdeli, confirm na njeri wa dago.
Confirm na njeri wa dago.
Chuma, chuma ya doshi. Mi nataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Mi nataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Mi nataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
It's DJ Deja Vu. Mambo mbaya.
Yo uzito na I feel kama density. Beba bucket mini kama mfereji. Weni kule kama kuku ya kenyeji. Hii paka itambue we mwenyeji. Kujileta kwangu itakuwa daily. Nina nare na daisha lipedi. Anapenda lamba keki after ameseti. Nikichoka tunafunga mguna neti. Choma beti, leta iwe kesi. Chuma ya doshi na yuku kama mdosi.
Na ukikuja leo kazini.
Chuma, chuma ya doshi.
DJ Scorpion.
Chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
It's DJ Deja Vu.
Master Wood, Kenyan Boy, 001.
Ki una pila mfuka, una fiokata. Maliki ya falipuka, wako ni medata. Sura changa changa, gozi ya kokobata. Kumka lisila sanga, yani swajaka.
Mama,
wangu boyo, utaupeleka puta.
Amanija kukosa,
sinyora miyambo, my mama sita.
Sala kaibu come closer.
Katoka bisi kuti kuti,
ale.
Madwiti twiti, kamejazia katikati,
ale.
Yani tiki tiki,
kalivyo katamu yani keki keki,
ale.
Madwiti twiti,
speedy miya misifungi begi,
ale.
Chiki chiki,
we mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete,
ay, we mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete,
inyango inyango ya. Ipepete, ipepete,
pepete,
ipepete, 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 ipepete,
pepete.
Kukufikisha
ninapotaka. Basi ongeza machonjo. Leo taratibu misi na garaka. Mpaka machogo. I love the way got it from your daddy.
You turn me to me, oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandigo ningo, oh.
Nikangeleka msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh.
Nisugushie kausukani.
Drive me loco, oh.
Katoto bisi kuti kuti,
ale.
Madwiti twiti, kameja siya katikati,
ale.
Yani tiki tiki,
kalivyo katamu yani keki keki,
ale.
Madwiti twiti,
speedy miya misifungi begi,
ale.
Uki chiki chiki,
hey mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Kichutama
pepete pepete
pepete pepete
pepete
pepete pepete pepete pepete
pepete
pepete pepete
akatika katika na ingoma noma na ingoma noma akatika katika na ingoma noma na ingoma noma akatika katika na ingoma noma
pepete
na ingoma noma. Katika katika na ingo manoma.
Pepete,
na ingo manoma.
Pepete, ipepe, pepete.
Repete, repete, repete. Repete, repete, repete.
Langada.
Repete, repete, repete.
Hola, Mukamba, de Nogita. Let me tell you about my type.
Magic Anger on beat.
My type, mototo, my type. Bad girl, toto, wendo, my type. My type, katoto, my type. My kinda girl, wendo, my type. My kind of girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kind of girl, yeah. My kind of girl, my type of girl, yeah. Bad girl, toto wendo, my type. So uta mindi, twende ni kwenye muta. Tupige lapu mayadi, hojo we mende sita. So uta mindi, toka pige kangita. Toka senge tengo masesa pite kamandeva. Toka kitangwa ta before the late light. Toto na shika mina piga same night. All light nikiwa I like a kaito la mudemba. Esa la sunajua kana bite. She wanna light it, another joint. She says she like it, another point. She says she like to hang out in another joint. Legeza mwili leta chene to be program. My type, mototo my type. Bad girl, toto wendo my type. My type, katoto my type. My kinda girl, wendo my type. My kinda girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kinda girl, yeah. My kinda girl, my type of girl, yeah. Bad girl, toto wendo my type. Wapi bangu na, wapi manye, wapi mayoyo manapenda gako piga sele. Wapi magete, my bad girl, bebe. Cheza debe, piga matantan, bebe. Vibrate, bend over 90 degrees. On your max, on your max, on your knees. Una nibuli, unavyo dance, una nijizi. We go hard, we go hard, we go easy. Legeza kiuno chini, lose your behavior. In your time, yaku lose your behavior. Metuke, alaka, lose your behavior. Legeza kiuno chini, lose your behavior. My type, mutoto, my type. Bad girl, toto, wendo, my type. My type, katoto, my type. My kinda girl, wendo, my type.
My kinda girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kinda girl, yeah. My kinda girl, my type of girl, yeah.
Bad girl, toto, wendo, my type.
Napenda bad girl, watoto bad kama bibi. Bad girl, baby, toto bad like she. Bad girl, toto bad kama bibi. Bad girl, baby, toto bad like she.
Kudos, kudos, take your time, bendy losing. Take your time, bendy low, get it losing. Kudos, kudos, take your time, bendy losing. Take your time, bend it low, get it losing.
Legeza kiuno chini, lose your behavior. It be your time, ya could lose your behavior. Inama, inoka, lose your behavior. Legeza kiuno chini, lose your.
My type, mutoto, my type. Bad girl, toto, wendo, my type. My type, katoto, my type. My kind of girl, wendo, my type.
My kind of girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kind of girl, yeah. My kind of girl, my type of girl, yeah.
Bad girl, toto, wendo, my type. My type, mutoto, my type. Bad girl, toto, wendo, my type. My type, katoto, my type. My kind of girl, wendo, my type.
My kind of girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kind of girl, yeah. My kind of girl, my type of girl, yeah.
Bad girl, toto, wendo, my type. Kuna muka,
yeah. Lufa. Nice. Hey, cheza karumba, pasuwa na misamba, bila kuyumba, tingisha iyo dhudha, yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you don't know, put a bad girl with a killer man flow. Takunya bunga mami gongo, na fosi kiki katia mna bando, yeah. Shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time. Banjuka tu,
hey.
Nasema tena banjuka tu,
hey.
Bila kujali banjuka tu,
hey.
Saa ushida banjuka tu,
hey.
Asip banjuka tu,
hey.
Nasema tena banjuka tu,
hey.
Bila kujali banjuka tu,
hey.
Saa ushida banjuka tu, hey. Yeah, yeah. Squeezy mambo ya mekuwa ya kifo. Mnatafuta pens badala kusaka do. Watoto wa kiume kuwa mama milo. Tunasaka milana kabla kudanja oh. Mnatafuta mabebe ili mradi tu wa bebebe. Mnasoga za kisede. Mekalia tu mama kedete. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takuja vunja mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando, hey. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. I say safe banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. I say banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. Yeah yeah. Banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. Yeah yeah yeah. Banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. Yeah yeah yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow? Takuja bunja mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time.
It's DJ Deja Vu.
Show me your panty.
Mambo Mbaya. Yeah, yeah, yeah. DJ Scorpion.
Why don't you come over tonight? Yeah, yeah. Watch your lale kama jibi kichini mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Yeah, yeah. Nipe bend over si kusema. Yale ya jano nipe tenda. You know me wonder. You know me love it every day and night again. Amira, eh, eh, Coco, Amira, give me something. Amira, eh, 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 Amira, give me something.
I'm jiggy, jiggy, jiggy,
one more time.
In your life and your lifestyle,
one more time.
Oh, baby, find your dinner,
one more time.
Oh, yeah, yeah,
one more time. I'm jiggy, 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 jiggy,
one more time.
Feel only find your lifestyle,
one more time.
Oh, baby, nipe tena, nipe tena,
one more time. Limi kwenye shingo, mikumi kingo. Baby, show me what your mama gave you. Oh yeah, yeah. Love you too, baby.
Love you shindo.
You better know. Hapo me finya, finya hivyo. Your tender touch, oh my gosh. Up again, they on the first time. You got the swag, them can't match. Oh yeah, yeah. Hamida, eh, eh. Hamida, give me something. Hamida, oh yo, yo. Yeah. Hamida, kill me.
Massive, I'm jiggy, jiggy, jiggy. One more time.
When you only find your last time.
One more time.
Oh, baby, find your dinner.
One more time.
Oh, yeah, yeah.
One more time.
I'm jiggy, jiggy, jiggy.
One more time.
Feel only find your last time.
One more time.
Oh, baby, nip a day.
One more time.
Nip a day.
One more time.
Jikoni, chumbani ya diga
ini,
kochi ya dijikoni, tua tua,
tua tua,
kwenye kochi ya dijikoni,
aiza chumbani ya diga ini, representing Dago, la jema sako taking over,
niko ndani ya la jema, nitaka tema sema, nishuke home kwenye nikupiku, baby sema, baby sema, sema, na chiki uko online na house speak, niko ndani ya la jema, nitaka tema sema, nishuke home kwenye sema na cheki uko online na house speak.
Let me say, girl, the way you are when you slime, make me know I feel your sign. Yes, me want make your mind full up. Sign like a delicious design. You know, love about a man strictly one at a time. I'm not afraid to say that you are the type of a girl who never mind with the other girl a driver. You maintain your hype and your profile and still your body cool. The way you brace it up, make me feel like you waste me a rubber. Make you play police and rubber. Brace it up, you know, if I'm gonna come, I'm towing in a rubber. I tell you, shower, turn on a
rubber. Shuke home kwa yuni kupik. Baby sema, baby sema, sema. Na cheki uko online na house speak. Smile for me girl, I like your dimple. You're the simple girl, tell me you're single. Sura safi, swaga safi, me simple. You're the type of chick I'll be going out with. I like your style, the way you walk and shake your arm. The way you smile, the way you turn and call me king. Baby girl, you're the queen. When you ne wanna hate, cause in the streets, you are the lead. Kona ni
yala tema, ni taka tema, sema. Ni shuke home kwa yuni kupik. Baby sema, sema, na cheki uko online.
me place, Mr. Place, me call home. See the loving full, none of them but one. Are you the one I love, so you are the one above. And so the mother nature love flowing like a dance. Good tenderness you got. The way things are set, you been so smart. Yan, me like that. Yan, me like that.
Yo, it's zero. Come on, sauce, swing your boss, swing your wild boss. Yo, check. 20, ati leo nimeangukia maziwa kibombe. Nimi na Yesu lazima nijibonge. Niko na niye na die kukopa mia. Ni buy chips nione katengia box. Ni buy talk na kamuvika kuwatch. Mdoto mdogo kufuraya uongo. Napenda penye uko tunaka au na mambo. Kwanza ya movie sina kari ya Rambo. Ukianda mda ugote sana wambo. Haina mambo tachepe na tukwa tenje. Tukia chana ndapitia kwa shemeje. Ni mgote ni kijoga from ni aje. Alafu skipa na ni ashiki. Time by day, ni pitie kwa mukoro. Ni mko Dennis ke, kako na mambo. Kusikijo, tuko ndani ya la
jema. Niko ndani ya la jema, nitaka jema. Sema, nishuke home kwa yuni kupi. Baby, sema, sema. Na cheki uko online na house B.
Niko ndani ya la jema, sema. Baby, nisha tema. Niko ndani ya la jema, sema. Baby, nisha tema.
Mr. DJ, you think it them your best. And the girl, them a turn up the place.